Foto 21 ɗo e ngi'ay habaru ɗum. To on ndari nder foto ɗum boɗɗum, bandiraɓe Allahnyol, on ngi'ay hanko Yesu Almasihu imo darudi yo ɓe dotti en ha ɗiɗo, ɓe dotti en ɗiɗo. Gooto misalu annabojo Musa, gooto misalu annabojo Iliyasu. Ɓaawo duuɓi ɗuɗɗi 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 ɓe maayi, zamanure ko Yesu Almasihu wari, goɗɗum hoci pukara en muɗum tato enti dow wonde hayre sera, ɓe annabo en ngari to maako e metide e maako. Ɗo yo ekkita en, Yesu Almasihu o ɓuri annabo en puk. Hanko woni kisnoowo, hanko woni iwoyɗo dow, hanko woni gonduɗo e Allah joomiraawo ceniiɗo, hanko woni yo junngo nyaamongo Allah, hanko woodi yonki, hanko rokkata yonki, hanko woni laamiiɗo lallamɓe. Hanko Yeeso Almasiihu o feerotiri yo annabo en horiiɓe e dañeki maako, e meto maako, e hoyrinki yimɓe ki o waɗi, yo nyamnuki yimɓe. Hanko o wari o metidi, hanko e annabojo Eli je hanko o annabojo jo Eliyasu o wari o metidi yo Yesu, yo annabojo Musa ɓe ngari ɓe metidi bano higiraɓe, ɓe ngaɗi ko haala e ɓe meta. Hanko bo Yesu Almasihu ta sulani ayi fu e nder annabo en, hanko tan woodi yonki, hanko woni wala e nder walande. Hanko o ɓuri annabo en, ta noɗɗinimo, ta rokki gonga e maako, ta jaɓimo, ta hokkimo e ɓernde go'o, ta jaɓi Yesu Almasihu hu e ɓernde go'o. A wi'i e nder honduko maɗa, a seydini nden, a noɗɗini e nder ɓernde maɗa, a heɓa yonki duumiki. Gamra annabojo Musa, annabojo Iliyasu ma wari ha to maako e seydina e wi'a, hanko tan woni kisnoowo, hanko tan woni mawɗo annabo en puk.